Tamu.
Jangirde lokol amen do kalgo meden gada zuba zuba chaka amen mine innirabe chukabe jangobe hanne wadan ujunaje chapande joy e go e keme didi emen kawri chedde dunno donno desi dar majje meden tafa wallirde lokol amen o chukabe rewbe jangobe du de kebi sadorna meden ittamen ballira
tiki haka mo kenta
der sigilaji modon di gaddon dume anni don wadande jangirde lokol modon de
lokportar
jangirde amen no haja do chukabe jangobe jodoto janga men gadi filla dage de Allah jabi du men durwa yarde de
ana e ayisu
balla kaydu ciridon ko wattu cukawe modon rewbe be enden ni baaw jodaade janga fatimina jandeji mu en lokkol
ko arida makayna
balla arana kamen puddi kawoni firtude ko e mabbe kambe cukabe rewbe jangobe ko watta be pama na fakka tawaka dar jande lokkol e jodo e jar jande mabbe so de suka debbo jango lokkol woppi jande mu wi'i yahan dewle don du men jabata dum men durwa o soddo lokkol men kalanay du jangino o to jabo o wurto jande lokkol de say nyanne o timmini jande makko
rawatarabu
odon tabbintina ko do enden kalgo suka debbo fu ittataake jande lokkol dewline kadan du potudo yahude lokkol fu no wattete jande lokkol de enden na
ha wonnan zanje kayni kan kayna
min hore an biyan debbo jangi college du tati ko itta o warti wuro himbe hewbe gari chamude mu dewgal amma o jabay dewlede kanko e hore makko sodi kayeji makko o wi lokkol o soddo jangoyde hannen du emo janga minen saro makko meden gidde o janga du wadi men tinnay men bi'a sew acci o dewle
mo armen bata shin shaba
do sire modon kalgo jande lokkol sukabe rewbe yaadu yeso hebeka der mun na
akoy ciga
gonga yaadu yeso hebake yettore alla du ga wala giddo accude suka mun debbo jodo o yahay lokkol suka debbo de jangi no beeda jamaare meden poda hakkilo mabbe du wakkati fu ko watta be jodo be janga jande lokkol de cukabe rewbe gattol mubbe lokkol hokkama semme sanne
waray muka sadiya mata lokkol
See you tomorrow.